However, following a decision by an out-of-hours judge in the European Court of Human Rights in Strasbourg,
farajɛla Claire Tomba mɔgɔninfinya hakɛw tɔbɔtɔli kan ye wulikajɔ kɛ waleya in labanyɔrɔ la k'a fɔ ko a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana fanga ye pankuru fɔlɔ ninnu tali labali a ma wagati min na a fɔra ko sɛbɛn ɲinina ninnu minnu tun b'a kɔnɔna na ni dɔ bɔra o mɔgɔw la Royaume Zini kiriko sariyaw talen dɔw kɔfɛ. Therese Kofi, jamana fanga kabine mɔgɔ don y'a yira k'a fɔ ko nin balila jamana fanga la ko waka kɛra kumasuli ye u ma nin waleya in talen mun y'a yira k'a fɔ ko jamana fanga kɔnɔna minisiri Priti Patel pankuru nata in na bolonɔbila sɛbɛn kuma mun bɛ Royaume Uni jamana ni Rwanda jamana cɛ tunganafɛmɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ don Grand Bretagne jamana kan ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo ka kan ka lasago k'u lasegin u ka jamanaw kɔnɔna na. Laɲiniw ka bɔ kiiriso kɔnɔna la ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka sariyakisɛw jɛya ani jɔrɔnako minnu bɛ yen nɔ ko gɛlɛn minnu bena kɛ ka ɲɛsin mɔgɔninfinya sariyakisɛw Rwanda jamana kan nga Kigali jamana fanga bɛ ka sinsin a kan halisa.
Rwanda is proud to partner with the UK on this innovative program.
Ko jamana kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko Rwanda jamana bena labɛn kɛ walasa k'a ga tunkarankɛw kunbɛn ani ka lakana ani fɛn ɲini ka d'u ma an ka jamana kɔnɔna na. Jamana fanga ka kuma lasela Yolanda Makolo ye mun lase AFP kunnafonidiso la. Bulumba lasigidenw politiki jɛkulu konservatɛriw ye ko ni waleya in tali yamaralen don ka da kan k'a fɔ Britanniku ka jamana ye a damana jamana de ye wa u be se ka o kɛ.